Al-Hassan ak Abdul Aziz ak Mohamed ak Mahmoud Kakiri damnena ce pays fait talata don joué kalot le tanani samba flani mugana pays ba jamana kono ni ma ko fole minena ka sababu ke samba flan tan fla katabla samba flan tan sabala ale de tunye police nyama ye ansar din tokola tomoktu kono ni oyi police islamique ye aka kiribi katige jiju munu fe odeye Antoine Kesia Mbemundua ni oye president ye kafara Tomoko Akanka aleni Kimberly Prost ulu flabe ye juju ye bara daminaula Fatou Ben Soudan ni ale ye CPI procureur ye aya ira kafo kunin kiriti dineko wa ati tabuluko ko kiri ni mbe made nofe minye dankari Tomoktu kaula ni jafarinya wale chama ye ni oye bulotigaw ye ani bugoliu kasula don fuga tabla binkani wale ukan cheni muso ya hukumu kono ani jagu safuru ni bara folo kofe kiritige bara tobi damine kokura utukalo tle muganduru nata o wati udela sheria ubida keneka minu mbaira ko Al-Hassan ag Abdul Aziz nobe ninke wale ula dankarla minu nafana unoro blau bina uhakilina taufo o kofe Al-Hassan ag Abdul Aziz ka avoka ubina ajira ko uluka kilian sente ninko nina ufana bin nani uka shere dowye. Nin tlifla bara u kofe, procureur ka maw folla ka ja dowira, polisi islamik komisari yerebi maw bugo minun kono. Hakil la jingina, septembre kalu tli bisaba, samba flantan konon tondila, CPI ya ira kafo, ko jala kili minun bina Al-Hassan ag Abdul Aziz ag Mohamed ag Mahamudu kam, akiri kankatike. Mamudu Bokum, vewa bamara tola, mopti mara kono.